studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde ono heedi be studio tamani odo sa yo saki ko modo Ousmane Dicko halanto on kabaruji gondido di juude maison de la presse ille bamako Salim Jora wonani en to boggi jande to tagal masiba mawka sobanuka le wuddu leydi meden hewbe ana gondi e dartede temdere e jetton jitaama kundu artinere de Union Africaine no holliti wattu wari ko wabbe di war horeji njukke masibaji ngaddi kulol fa hewbe ka egi warde le gardule motinde e wi mabbe wi fagol mabbe wanda ka sobe tuugaki do tekki junugol wattu député edu foccondirali hakkillaaji so yoga wi anahani yoga be kolliti walda e sariya yo di ngoni sembe kabaruji dum en jogani on bismillah madon e do studio tamani temdere en jetton sotoribe e wonkiji mu en jiitaama kundu ciagal masiba alande ngadu ka ko buri japane jeno e jeyon maydo le wuro sobanu le wuddu leedi meden ka masiba ka adna fu honni yimbe hewbe ana gondi e dartede le gura pilide yalla ana jite e wi nation zuni non yotiko ko wabbe di golleji njukke nenna heedi gouvernement du politika be nangete so be njukke yalla pati hon majjun ana fillo nenno keddana hen Umar Waygalu
kanko mer sanga o holliti wiide yimbeele kebbe so dadi oodo bonnando fu wattu jonan daka nokku no dirteedo gundu nokku ana woddirdo bonnanda yi ngaddo kiloji sappo e jeddi yimbeel wonbe tombe nyaloma hande hakkilaji mudan immi sanne ana metta duno oodo bonnanda waddiri kanko horeji leedi ndo Ibrahim Boubacar Keita o tawano ko leedi Mali ndi wattu jono o holliti wiide wana yobo yombita watta so basi jittima leedi Mali ndi balde do mo anni wadde ton de do buytan yello mo yotto leedi ndi ko yaawi jottino o kabaruji lamono dirta Yaya Sangare o wi Ibrahim Boubacar Keita yottoto le nokku mo bonanda yi ngadi le balde garoje de kanko kegar fedde ministre de leedi Mali Mohamed Saleh Anna Diouf kanko do holliti metti makko sanne hono dido bonandaji wada watta wonde wadirde leedi malindi o wadi noddango fewde e lamo tinno dewto yel hono beedo yimbele gollobe dido bonandaji kani nangirede ko yaawi ngatte juudo sariya fedde tabital pula ko de kay holliti wir fa dido tidalaji kebene jogala wajibi sina gede gonde leedi ndi fu tete kaborde mudun en miccitede wiide dido bonandaji hono majji wadi sanne leedi malindi cakitido o wadino le noga tete lewru mars ndu nokku no dirtet o gosagu yimbele hewbe kedditon adnar ndu fu holli metti mudun
wattu wari ko wabbe war horeji le mali fu njukke yo kejaade Union Africaine le mali do holliti dun kanko Pierre Bouyaya o holli o honni kedu ka do masiba ana hultidu pati ngokka wada tiagal communiquer dana amasagu nena Pierre Bouyaya kejaade Union Africaine le mali do o sefedi ke imirana kilo mayga keddana hen Umar Waygalu
je crois que trop c'est
min mi mila dun jabbiti kisanne nyaloma handen o datti tiltindidi kani bamede yalla dido bonanda jana dale le leedindi yewe yel hono beedo yimbe le ngabbe dido bonandaaji kani nangirede nabe yeso sadiya ko gubal dana ama sangu ngal wi ko idon hulbini sanne sabi dana hulite wirle ko warato ko e bay wadde bonandaaji goddi kasen laamu o kani hani bamde dati so wallobe fu balla mine Union Africaine dum min pabo hono ko min matuno e basiji jallini dati kani nangirede
dans ce genre de conflit
Premier ministre Boubou Cissé Dou yahi sobanu beete hande do masibe mawka ka itti wonkiji kewdi hore ji gouvernement do ni ke galleji yaabe be joini hakkilaji sotibe beedu nenno ko heba e nande don o yamiri beedugol dole dabare de nagu heedi ton e nande du kana ke leedi meden Ibrahim Boubacar Keita ana hani yottade ton jango kala ko jiddon famitaade kede poode fay do beme amé ande Facebook na Twitter do mbayi du nodda noddude hon numéro ji 7584111 na 7584212 fay ko metti hedane ko kobe mursi fu ko sobe puditi wonde pale godde don egube region moti njida wirfade to mu en joni o e wi mabbe ebe hakkunde kulol e ruba nenna e wi mabbe fa hande du kabaru wirfagol mabbe non wonda ka sobe tuuga ki do tekki kedena hen momin sendebe Umar Waygalu
adadu heggube le region moti ana beydo nyende fu wakkati joni gombe le nokkule do jam ana moti ana wara e ujunaji jeddi e teme jena e cappande nay e didi do heggube ujunaji debe sappo le cercle moti tan gombe ton ana wara e ujunaji jeego e teme jeego e sappo e jeddi Bakari Benkali horejo gollirde humani do yiri wore e yurmere le region moti.
D'abord nous essayons de
commune gatta arande fourni min jewtoto beedo yimbeele yelle be jogido be ngona ko heewi mabbe kay yahande jaati gilaaji muuden jaati so min tey be galaado be ngona ndem min biata be jahale nokkule d'accordé de
nous les proposons les sites
heggube yokabe kolliti wiide ana tiidi e juude mabbe wowtude nokku keso be mila wiide hotude to be gonno dun yaata cagal torraji yokaji Umar Bari heggudo iwdo bankasa gondo joni sokura ke emon
haptata wo muube wirfaade ka minen kan berde amin poti mettude hande fay fay hakkilo amin wala karde amin poti yidi do min pinisa min mawni midi njodi fa yimbe kippi men e dow nokku on laama won yimbe fu ngon kase hakkilo amin heddaaki ton fe
o suka debbo iwowo le galle heggube menta sarima holiti wiide omo yiɗi hotude to wonno ka ɗum yaata ceggal faaba e dabareji yogaji Fatumata Arama keɗe mon
Degun jogi tiɗallaji ɗo min mbala miɗen kuli du sanne min moƴƴini cuuɗi amen ɓe kokki min komin kaani awirde ka miɗen kaaja wirfaade e nokkule amen
ɗe
farde mun kala heggube ana yiɗi wawde ɓamtade hoore mun soko yogaɓe yo sottude dabaji woɓɓe ana ndema yalla ɓe ɓe mbawi daranade almusalaji galleji maɓɓe yo ɗum woni ko Mariam Maiga iwɗo motti heɓani en
ceble ndarame ministre giggol hakkunde Mali e leyɗe goɗɗe ana leydi Russi hannden keñan o yiidi e honorojo makko Sergei Lavrov nenno haalaji dogi dow yirwere demal gollidal fawarde e keɓal kañum e soddetengal fuu keɗɗen hen Umar Waygalu
wala fuu ko sinnina dow hen kaɓe kollitiwde ngal ɗo kawrital nafi sanne noon ɓeɗo ministre ngaɓe ɗiɗon kumminiɓe hakkunde leydi muɗo e leyɗele goɗɗe kollitiri wiide wattu joni ɓe mbiyaɓe jeeli giggol hakkunde bamako kañe musuku yara yeeso miɗen kaaja kaltidal ko nayiri bangal keɓe e yigaji e kuraŋaji kañe e demal yara yeeso hakkunde ɗeɗo leyɗele ɗiɗi fa yettoyo ko nayiri bangal soldasi en noon kanko Sergei Lavrov hollitiri wiide laamiɗo hakkunde Risi e leyɗele goɗɗe ɗiɗo haalaji Risi kanko cebli darame o weltiki dow hen sanne Risi ana wondi e fiide dow hen dabareji yalla giggol muɗo hakkunde muɗe rumde afrique nde ana yara yeeso le majjum boto mawɗo ana hani wadde hakkunde Risi e leyɗele afrique ɗe le lewru octobre warroru ndu nokkunodirteɗo sotsi
jonnugol wattu député en mo gofanoma yamiridu hebbini haalaji kewɗi le Mali ɗo nennoon so yogaɓe andanɓe saria kolliti foccaki yogaɓe mbi ana e kanduki ka nenno haaludu mawde studio tamani wonko heɓani on ley hen keñen keɗɗena hen Umar Waygalu e Mamadou Sendebou
o tawdaka e Souleymane De hakkille kanko Baba Dakono andanɗo kabaru sariyaji lugotoɗo ande o holliti wiide ko laamu député en ɓe ɓeyda ko ɗum yatta e sariya feyi
no tiɗala dina dabare gonga dabareji ɗiɗi ana tawe nuygal sariya wongol ewtaka so ɗum juutinama andon wiide yo ewtude nuygal sariya tawe golleji mum waɗaka no ɗum haniri dabare ɗiɗo ɓalla ɓurɗo yafde yo sariya gonɗo le article capanɗe jeɗɗi e nayo ɓan yambirowo laamu o ɓamde aadi ɗum walda e ko Souleymane De haalata
kanko Souleymane De o hollitiwde ngolɗo ɓeydugol yeddata sariya
juutingol mandat député 1 ana le constitution noga e joyi lewru février hitande 1992 so wona ɗum sariyawolngol
majji
kanko noddirted Ibrahima Sango o kominiɗo kabaru woteji le leydi meɗen ndi o holliti wiide ɗiɗo woteji an mbawno waɗede jaati le lebbi ɗiɗi
Studio Tamani yo paabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sen garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓen faama hono ñafunke le région Tumbutu felñango waɗi keñe mayɓe ɗiɗon ɓe barmuɗo goto e wiseede en farde 7h caggal futuro seeɗa tan yottade hendu woɗeru nangi kammu ñafunke fuu minitaji capantati caggal muɗum noon toɓo regodike e majali mawɗi gonduɗi du e perñali nelle ele muɗum duroɓe ɗiɗon dehande Boulibalaka keddima hen Kenya majara waɗi gawo le saha leydi meden yude dum waɗi yude rompoin faran jireedo yade tobe tuggoyto majatoobe non ko litti metti mum en mo pompier hebe bamrani golleji mudum poccaki be dardi yubbe inde noga e jettom bamabe be tipite tiagal bamgol police e gardien du seleta fen fedde joinefa jokito golle o se jari hedi kaydu hono milioji chap sappo e tati ngada ley mo intingol suudu dogotoro somangidi do hakkon mudde e kayo kilometruji noga e joyi nanna yambere uditigol mudum wadi nyande asoere jetti le juin 2019 yo jodi be njola njobi jawdi almusada mudum fu fa dum naji be do kadude di do kabaruji kedde hedade faande yewtere me ane yeso yon tawde ko waraade